love yako yonse nabaliza kukwiririra mungani ulimbo kukumamatila kukupemperela chautazi kuchingirira konzo nini Zani dauta jikundi changa one last one season I love you in every season You my girl abuele ajani Giza wapweteka for you Nakale ni musinje wasa wolo keka Giza uolo ka baby Unipaze yonse love yako yonse Baby yonse, love yako yonse Nabaliza kukwiririra Mungani ulimbo kukumamatila Kukupemperela Chautazi kuchingirira Every night and day Ni makani za iwe Kugani za iwe Since that day You came my way Ninazibatiza nkala forever No matter the weather Bazone mahita nza kukwiririra Unipaze yonse, love yako yonse Baby yonse, love yako yonse Nabaliza kukwiririra Mungani ulimbo kukumamatila Kukupemperela Chautazi kuchingirira